uyashota ulomeni wethu uyashota ezibhedlela ushoti kumbilo mjolo uyashota ezibhedlela ushoti wathi lo mjolo uyashota ezibhedlela ulomeni asibulala umjolo kodwa ulomeni asibulala umjolo
Bakuthanda bakhethe bakublock Uthole omunye bajike bakstock Bapula inhliziyo they don't care Kodwa bakhulume kabi they not fair Maningi amacala siwaqula Ngampela kuyacaca lo mjolo uyahlula Sometimes it's nokuphuza kakhulu Iy'nkinga zomjolo zisifake kakhulu
Usayihlula umjolo asuyekela Okungcono asuyeka umjolo Usayihlula umjolo asuyekela Okungcono asuyeka umjolo Uyashota uhulumeni wethu Uyashota ezibhedlela Ukushota igumbi lomjolo Uyashota ezibhedlela Ukushota iwadi lomjolo Uyashota ezibhedlela Uhulumeni asibulala umjolo Kodwa uhulumeni asibulala umjolo Uhulumeni asibulala umjolo Kodwa uhulumeni asibulala umjolo Uhulumeni asibulala umjolo Kodwa uhulumeni asibulala umjolo
Awu xabo 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 Ayindaba zomjolo Zayipula inhliziyo Lento leni sifo Ngagula 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 Cinga ngomjolo ngavele ngajula Bafika le ngoma ngayicula Ngizama ukuhila From the heartbreak Mama ngathi ngibreak Inhliziyo yami ayipulile Awu imanqeba nqeba Inhliziyo yami ayipulile Uyashota ulomeni wethu Uyashota ezibhedlela Ushota igumbi lomjolo Uyashota ezibhedlela Ushota wathi lomjolo Uyashota ezibhedlela Ulumeni asibulala umjolo Kodwa ulumeni asibulala umjolo 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 Ulumeni asibulala umjolo